about to lose the battle and cross the line. I'm about to make another mistake.
Mwati muli bejani kwa ngodza kachichewa kophatikizana ndi kachingerezi komveka mwachichewanso komwenso kakuzungulira makamaka pakati pa chinyamata adini akuti yawo alibe problemu awo alibe problemu aja alibe problemu komanso ine ndilibe problemu sister lero tikuzani inuyo kuti mapolobolemu ni osayamba blazi tikulongosolerani kuti mapolobolemu ni yambiri inuyo tati inuyo mukanali nawo ndipo muli nawo mavuto sizoma zinamizazo muzilimbitsa tima bwanji kuti mulibe polobolemu pamene janna simunakalowe zoti ku janna mukalowa sizi kudziwika ndeinuyo mulibe polobolemu zoti sofa jilimudwasa liliti simukukumbukira mpaka nthawi mulibe polobolemu inuyo mukati mwaswaliru ndi jumwa yokayoka nkumanena ndilibe polobolemu zomanga ndi ulusi komanso loyikirira tsitsi lili mutumo ndeyo mwati mulibe chani tati lero tikuzani kuti inuyo mapolobolemu ndi diwazi kuti tifuse mayunits mufoni yanu ilemba ka negative inde itionetsa chizindikiro choti mwatapa kaya pasavute mwati tenga kudziwa nkumadziwa kuti ndikatapira ameneyo zomwe nzokwachitsa pabanja simunakhalepo chemwe ali ndiye mwati mulibe chani ndachisodzera ngati mwasiyana nawo pabanja mwati inuyo mulibe chani kuyesera kumumasukira nyamata mwina akufusirani koma bai nkumango kuyang'anani mbalu mosaponya muli ndi vuto inweti mwanu mutima mwanu ulitonde inuyo mwati mulibe chani nanu blazi ngakhale mukunena kuti mulibe polobwele mubodza blazi tikudziwa kuti mukudzilimbitsa mtima misozi ndiyambiri inuyo ndiyangati mabanata akukanani banja muli ndi polobolemu inweti kuyesera kupereka timabayani mmiziki iti kuti mwina koma zosathandiza mwina mmachitu ji koma ulo ndi mmodzi yemwe wonetsa chidwi inde ndalama muli nazo koma maumwa ena adakumanani ndi polobolemu imeneyo maonekedwe anu ndi mbambande koma alla inu alla nkhani ili apa ndiyongowunikirana kuti mapolobolemu ni osayamba zoti ku haji mudzapita sizimadziwika tsutsani ngati tikunama zoti sozaka mudzapereka akudziwa ndi alla tsutsansoni ngati tikunamaso kasambidwe kadini inde istinja siti panga molongosoka mulibe chani inuyo ngakhale kuchimbudzi tiyang'ane kuti nzeru zimenezo mulibe bizinesi zathu ngongole zake ndi zakatapira zaku banki muli ndi polobolemu ineti kumagulitsa mankhwalo oletsedwa mozemba muli nawo mapolobolemu zithumwa muli nazo zija nkumati mulibe chani nyumba yanu munatsirika shilika achimwene ndiye mulibe polobolemu inuyo timakalata tamatalasimu sinkhani muli nato pali ndalamapo thupi lanu lidadzaza ndi mpiri zokhazokha kukhwima polobolemu imeneyo tati ndi nkhani yongokumbutsana kuti kaliuka ameneka sizomakagwiritsa ntchito wadini bwinobwino maphunziro adini mmutumu mulibemo koma bize kumanena ndilibe polobolemu zoti swala ndi maswali bwanji maduwa apa swala sitimadziwa mukunenabe ndilibe polobolemu ngakhale kasula kakafupi mmutumu mulibemo kumati ndilibe polobolemu kulani mawerengedwe ake anthu nkumadabwa kuti koma fatiha yomwe icha ndi imeneyi kavalidwe kasunna sitimakadziwa tili ndi polobolemu ifet mipango ya nkhongo zitobo kaya mukuti zibonga tati ndi polobolemu imeneyo zoti mitala ndiyololedwa ena kumakana ndi big polobolemu imeneyo kukaniza kuti mungokhala mudini popanda mapolobolemu alati yesa mayeso a umphawi pa umphawi maflasi kuchakachika alati yesa ndi mapolobolemu amatenda pa matendo siyanasiyana alati yesa ndifa lero blazi mawa makolo ankolo achimwene mitundu mpaka kutha mayeso ena amabwera ngati mautendere mkati mwake muli maflasi amuna ndalama nkumakufuna kaya mabanati nkumakupoyirira kuthana ndi polobolemu ili limabwera nso lina polobolemu yango pa polobolemu lina ndi chiyambiso otu cha polobolemu lina dzana polobolemu zulo polobolemu lero polobolemu mawa polobolemu mpaka kalekale mapolobolemu koma ku janna ndi kumene tikanene kuti ine ndilibe polobolemu.
Can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Can I guarantee that I would